Tongo Records for Bin Laden.
Yeah, oi, Rafi no mena hala cho boy, I'm now falling and I'm falling as the boy is the boy. Na star wima, orchestra kati chuka sim na enjoy. Na vunja mifupa na wana bima na fear moy. Oi, upandi nesto upandi shavi. Na supply bars ni teni afisa ugavi. Leta singeli ya trotrap ya nita switch into sound fiti. Vandamia rap, mabolo yang na pig around kiki. Na sina kiki, na siandiki mziki na ndika hiti. Beki ya boli, Paulo Maldini unapita vip. Kaukuta wa Guantanamo mkato na rindalango. Kwa adibutu za michongo na streka wana mipasi. My lyrics 16 bars on my left hand. Booth na chora misari kwa rizla kuleni. I feel sorry for young rappers, please don't do that. Bonjour, come on, sofa, mbuna.
Nasikia harufu, nasikia kiki za mdofu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za mdofu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Mr. Snoopy Doggy Doe, domo chafu kama vile choo wamekaa. Uja kosea na unaomba msamaha. Kwenu wananiona hata ukizima taa. Maneno yaishi kila siku, yeah. Molin sumtam kama chiku, yeah. Mateso inakuja bada kitu, yeah. Matusi ya nogi mbako siku, yeah. Niache, napoenda sipa chui. Ile bichezo na jocheza wanacheza mepetui. Kila nalona unanijua na mabraza unijui. Umejaza nyama ile mashine haikui. Demu wako viatu mkononi ya subui. Katoka ghetto, kupigo beto. Wauni wana shabo huko na pigia. Kepanga, kakonga, kepanga, bankombra.
Nasikia harufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani.
Want to be the soldier, Roger, I'm crossing borders sober. And that's another now here, I thought I told ya. My mom loves me, she has face on me. And when she face me, she first on me. I got tattoos on my soul, whoa. Pants killing two lyrics, bunch of hoes. So don't pee down my back and tell me friend is painted to bring back the rain of the witch trial. Samje na sanda na mufti ona na wawa kizembe. Liwambia vita bunduki nye mekuja na viwembe. Wali mwende, aste aste mimkali wa misimu yote. Na deka kama mkoshante kifuani kwa madango. Afsiringi, samna mpakipofu zadi ya luninga. Fu mna vimba, mna ringa, leo na watuwa ujinga. Wakikuambia, ndevu bila hela ni nyasi. Wambie tako bila sura ni uvimbe, chau basi.
Nasikia harufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani kupi. Nasikia harufu, nasikia kiki za madofu. Nasikia kimenuka mbaka nja kiupi. Nao tunajua nani chawa nani grupi.
Tongo Records for Records.